Amakazi wa bawati. Abantu bagenda munyanja kufuna yo sente kugoja uli amakazi.
Mpulira bongera ncho awudwalo gana abakazi. Hey, seka ni mpanika kuwa abakazi wa ndi mbongo. Nebwalwala mulaba nti ono alwadde ayagala omusawo. Omulala alwala n'emitonga yebbuguma yo yali akafuba. Kamiliyoni ng'amba nti abakazi akwana balwana. Ekirwanyi omukazi nze nkimanyi kizibu okuyiga. Kati nva safari ngenda mufa munsange bimami. Buli omu annize banneesunze ndabye n'amasanyu. Namba ttaano njagala nkulabe. Soka wa husband nambozi manyi changa nchangi. Sweetie haspa njagala nkufune. Ulabi kuli bulungi oyina kyogamba.
Sanyise nkulabye yaddoli bafe naye munnange nsaba nkutuuze. Omanyi omukwano guli gwogulagala bakyanjawulo. Nze bw'ojja ewange nze nampulira mbuna amapensi. Naye gw'ovaawo ngalaafu yange njisibe kkubulu. Sikyalina kyakukola buli omu akimanyi tuli mu ffaamu.
Naye nkitidde olina amagezi amazibu okugalaba. Kizibu okukumanya nti obalaafu yo yeesulise wano. Nze bw'ojja ewange ndaga omukwano ne mpita Allah. Kizibu okukumanya nti mu b'oyagala ndi wa mukaaga. Kati ndeeta kiteeso saba baffe sala ebiyungu. Manya ennaku ezange oba ssaawa nze nja kuyinza.
Yes, and no me, I'm waiting.